Olaya bu blockage na tu gi machiku. Eligbe na na ara. Ma shakali oke chi m akpọrọ m gị oke mmụọ na ka ị na-eme ihe kwere ike anyị na-agaba agha siri ike ọsọ fi ukwu aka tibụrụ abara tibụrụ si ajọ mmụọ nụrụ olu gị wee wara saa ma mma ịghọta nụrụ olu gị wee rie mbọ mbọ
saa
amụsụ nụrụ olu gị ha wee wara saa maka na oke mmụọ batala n'ọba eziokwu n'obodo oge dere gị
I hear you.
Only me, Equerry, girl, Equeno, Mume, Ebuson, Agagi, Ebahu, Gona,
Gahus, and Ime.
He made the world,
Ime.
Where there is no world,
Ime.
Oh, when you see, do not struggle yourself, for he is with us.
Yes, so
I can't be getting a rani.
Chukwu fetiye onye samanye okpuru ọbara mụ.